kusoo dhawaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga libertarianka kaas oo yeelanaya muhiimad cusub sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codaynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada maraykanka iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo jo biden oo dimuqraadi ah iyo donald trump oo jamhuuri ah iyo musharaxa madaxa bannaan robert f kennedy oo bilaabay in 100% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada trayer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga libertarianka codadkaasi oo go'aamin kara in biden ama trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guuleysto musharaxiinta xisbiga libertarianka ayaan midkoodna ahayn shaqsi dadku ay si weyn u wada yaqaanaan kun ergo oo ka mid yahay nathan poliski oo ah guddoomiyaha xisbiga libertarianka ee countiga collin ee gobolka texas ayaa dooranayay qofka uu noqonaya musharaxa madaxtinimo ee sanadkan uga qayb galaya doorashada guud libertarianka runtii waa mid loo dhan yahay waxaa ku jira dad aaminsan dhinaca midig waxaa ku jira kuwo aaminsan dhinaca bidig laakiin midda aan dhammaanteen jiidka ku nahay waa in dowladdu ay awood badan leedahay waxaana doonaynaa in awooddaasi dowladda aan dhinno waa in awooddaasi dadka loo soo celiyaa waa mid aan horay u dhicin in musharax ka socda xisbi kale uu yimaado shirka qaran ee xisbiga libertarianka ay ku dooranayaan musharaxooda trump ayaa habeenkii sabtida waxa uu tegay kana hadlay shirka xisbiga libertarianka james st john oo ah shaqaale dhinaca dhismaha ah kana tirsan ergada gobolka virginia ee xisbiga libertarianka ayaa waxa uu sheegay in trump uu ku socdo waddo siyaasadeed oo aan la fahmayn si uu u helo taageero waxay u tahay fursad uu ku hadlo wuxuuna la hadli karaa dad badan oo kale oo laga yaabo inaysanba dhegaysan waxa uu sheegayo taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u samaynayo isagoo toddobaadkii hore la hadlayay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka ayaa trump waxa uu u muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka intooda badan waxay aaminsan yihiin wax badan oo aan aaminsannahay waad ogtahay sidoo kale waa dad maalgal ah guud ahaan marka loo eego waxay aaminsan yihiin dhowr waxyaabood oo ay nooga duwan yihiin laakiin waa inaan isku biirnaa sababtoo ah waxa ay sanadka ka helaan 300% codadka iyadoo aan loo eegin qofka tartamaya waana inaan helnaa codadkaasi 300% ah sababtoo ah ma samayn karno fursad uu ku guuleysto jo biden uma badna in trump uu helayo wax badan oo ka mid ah codadkaasi 300% ah sida ay saadaalinayso ann lipletier oo ah ergo ka socota gobolka vermont miyaan u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka maya ma laga yaabaa in qaar ka mid a libertarianka ay codka isaga siiyaan haa hubaashi miyaan ka mid noqon doonaa kuwaasi sidoo kale maya madaxweyne jo biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga libertarianka laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi